Ukona tabia za kupendeza roho, tabasamu ya kupapasa macho, sauti yako nikisikia pia natulia, yanipunguzia sila nazo. Urembo wako ulininasa roho, siku ya kwanza kukuona kwa macho, sa moyoni umekwamia, siwezi kutania, njoo unipunguzie mawazo. And I feel you in my air when I breathe, I see you in my dreams when I sleep, you're the one I'll be waiting for all my life. And deep down my heart I believe, now you feel like you feel in it real, the one I'll be waiting for all my life. Oh, cause now I know. Ote malaika na mabawa yao, ote wanakuika wendo mama yao, ni wewe na chagua sisemi nao. Tisalami, oh baby you cause the one now. Ote malaika na mabawa yao, ote wanakuika wendo mama yao, ni wewe na chagua sisemi. Oh sisemi, oh sisemi. Kuzimia vibaya 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 mi na kuzimia vibaya 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 na kuzimia vibaya 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 mi na kuzimia vibaya 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 na kuzimia. Now cause me now cause me why now cause me now cause me now cause me oh oh cause I know ote malaika na mama yao. Ote wanakuiga wendo mama yao, ni wewe na chagua sisemi nao. Tisami, oh baby you cause the one now. Ote malaika na mabawa yao, ote wanakuiga wendo mama yao, ni wewe na chagua sisemi.